kumekucha tupa shuka kitandani. Fungua duka panga mkaa sambaba viwandani ukikaa unafuga njia punda fe barabarani. Heshima ya mwanaume ni majukumu ya nyumbani. Lazima nijitume kuleta change nyumbani. Leta change mtani. Pigana kwa hisani kozi unapokuwa na kitu watu wanakupa thamani binadamu. Wengi wetu wala tupo real. Mwenye jicho la tatu atapata picha kamili. Sio mjuaji mbele za watu mdomo liponza mwili. Kuna watu na viatu na uwezi kuwatabiri. Fanya haso maisha yaendele. Fanya yako ya watu ya poteze. Usiombe kitu usichopenda kitoke. Kuishi kwa imani ili siku zisoge. Utuombe na Mungu babu situache tupote.
Amka kumekucha, it's a brand new day. Sumbuka angaika on your own way. Oh, 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 oh.
Wake up, wake up, wake up, wake up everybody. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wamekaa wenzako wanatafuta, wakipata ndo utaona kitu ulichopoteza. Kimbia na saa ila ajari kwenye matuta, na ukifika kila moja
takuja kukupongeza.
Mbona mnaweza tatizo hamtaki kujisogeza? Mara zote vazi la mtu lineza kukupendeza. I was told myself all I need is one mic. Hustle studio producer saidia one track. And when I got my shot, keep myself studio night. Na his song Mr. DJ dipenda fast. Bila hustle mambo hayawezekani. Bila hustle machizi maisha gani na usanua. Haukam paka sasa mjejijua. So mpaka mletewe mimba ndo mstuke kamekua. Si amjitumi matoki yake ndo mnashikana uchawi. Uswazi maskani nyingi kila mtau na matau sawa. Kila moja na msalaba wa kubeba, ila mshukuru anayekuamsha kama muda umekwenda. Classy, na hii ndo kombi ya leo. Call me classy, tazame kama video.
Amka kumekucha, it's a brand new day. Sumbuka angaika on your own way.
Oh, 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 oh.
Wake up, wake up, wake up, wake up everybody.
Oh, 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 oh.
Wake up, wake up, wake up.